orientation o yo fay boyata min yiɗi mi naɓɓel lycé min huuyi sanne yila amma yo ɓe naɓa kam lycé kala ko laati janngire to jaami min kay mina welti
ɗon yo haalaji sukaɓe yoggaɓe heɓɓe def wonɓe sigaso caggal ko ministére commune ɗo jande holliti anniyaji hollitingo ley balɗe garoje yuɓɓo inɗe orientation ngaji tawene sukaɓe l'école wonɓe segu kolliti metti muɓen e ngol taɗugol e wi maɓɓe orientation ngaji ɗi ana kanno waɗeden illa école uditaka ministére commune ɗo jande holliti wiide dulla e taɗugol ngol kano waltini hakkillaji wiide tiɗallaji taykitaɗi ɗi gatta kutteji dow heƴoji jande classe sappo ɓo madame sidi be dedi yu ousmane tendini wiide ngol taɗugol ana fawi dow golleji muɗum kañen dartude cuuɗi l'école ɗi gala e wi laamu ɗi janggoɓe mbawi naɓere ley muɓɓen
ɗum gonga taade fe yiyama e golle ɗe heƴoji jande disme ngaji ɗi hoyfinama ne e retard balɗe seeɗa ka noon banggal tiɗallaji guɗuɗe ɗi wona fi taade fe watta hello kabaru sukaɓe so ɓe puɗɗi joni fayotade lewru me yo honani lebbi jeɗɗi ɓe janggui tawane heƴo jandeji mabɓe ɗi yo lebbi jeegom
ko laati fouta fo sukaɓe l'école wonɓe kaayi ana gondi wadde tan golleji cuuɗi na du wadde nele saraɓe muɓɓen
kayi ga enne golleji defu gonduɗum enen keppi jandeji ɗi puɗitali saabu min kaɓi heddade galle komin gondi tan yo dabaji ɗi coofe eko nande muɗum e jamma hinade haru sembe calɗi e ley galle mine waɗa ndefu ne waɗa ɗum no nela innam
ley wuddu leydi meɗen ndi golleji guese woni ko sukaɓe heɓɓe def wonɓe baña gara ko gondi wadde
saraɓe am pabatomi ley golle guese fadde yuɓo inde orientation ngaji ɗi yalta wakkati jonomin hinni tewtande dabaji ɗi ñamdu nayyi e baali amen
yoroso ley ɓaleer leydi meɗen ndi ɓe keɓa ƴaɓɓade dixiéme kolliti metti muɓɓen eyi maɓɓe ɓooyi eɓe jooɗi eɓe ndoomi
damgal janggire ɗe jeeyam ne heppi yuɓɓo inde orientation ngaji ɗi yaltayi yallam ne fuɗɗat jande min kay min filtoto dixiéme ani wakkati joni o golleji guese gondumi fadde orientation ngaji ɗi jalta wakkati joni o ne wondi e golleji ley galle
je m'occupe des tâches à la maison
hollitinde wiide ko ɓuuri sukaɓe l'école ujunaji temedoron woni heɓɓe def gaɗaɗo ley lewru juin hitande 2022